balele balolo balele balolo balala ingale no le maldingo yera balole balolo balala le balolo balala ingani mama ngani bebe la mashari koko madanga tuchape viboko meseji bobo zima tu wakomo wekomo mashari koko nipe nijirie vinono tuwape viapo unizalie watoto wetuliza bo ujana ni maji ya moto hawavuni wa mo sokolo wa nini makolo wetuliza bo na tuwe makini walai kweli wewe wapeke acha minijigambe nimelowa tepe tepe akili mbili kasoro umenipunguza wange paka tunafanana bebe mindo ni shakwele shakwele shakwelewa piga pingi piga ndele tusonge mbele kwa mbele washamba wanaona gere
Kitangupu 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 Kitangupu
Shika moyo mkataba walete choko choko unakaba umenitisha mijini mahaba nyoka tulipangoni
pangoni pangoni
hakikona sikia honi
haoni haoni
nipoteze wanisake kwa tochi wateseka wanasaga magoti bendera inusu mlingoti kama kesi wa kupeleke kwa koti
najinenepea ameridhi na kula kisela, kisela, kisela Kidaluse, daluse,
panda
Daluse, daluse,
shuka
Daluse, daluse,
panda
Daluse, daluse,
shuka
Mtumba kibo, 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 kibo Mtumba kibo, kibo Kiboko boko kibo Bebe mindo ni shakwele Shakwele shakwelewa Piga pini piga ndele Tusonge mbele kwa mbele Washamba wanaona gere
Kitangupu 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 Kitangupu